Oh yeah, it's DJ Drex Africa.
Move, move your shoes, this. Yeah, Zamigasa.
ULG.
Rano.
Siwa mavela moshe kona inenchi kabuino. Nishibebe chawa babila kulino. Chimba wakaele ya siba ni mchila. Tindine imbo wakaele ya siba ni mchila. Chimkari pefi. Chikala kukari pefi. Usambo dabwa chewa nsakwe seti popoka. Ukankala na famushe seti popoka. Kai ni shtiri naso si popotia. Ulishopo nyamiala weka wazi popotia. Shukari pef.
Zonja uzalema na waine ponchilima inamba.
Shikala kukari paf.
Ushaina na X wanga yo engine ndi 79 manga.
Shikala kukari paf.
Nishoma kuma work so dear. Don't care olo unizonji.
Shikala kukari paf.
Kanonga ebu chiwamila ebu. Katindine na
shikala kukari paf.
Ontela bagai palya kupaka venma bachitila babai bala. Atini game no fundu wa panshwala. Wafuna nikasobe no kumbone shwala. Mama prays for me every day and night ya. So sunga bwere cheno pozi mia polite ya. My life is a movie wapa pefi naisa. Leka nizi sunga food looking nice. Kaira palevo na afika siba makwana. The top storyteller magero siba makana. Olo expari manje ya mafuna kupwezana. So get behind ninga ufuna kungena. Siba mavela moshe kuona ine chita bueno. Nishibebe chawa babila kulino. Chimba wakaele ya siba ni mchila. Tindine imbo wakaele ya siba ni mchila. Chimkari pefi. Chikala kukari pafi. Usambo dabwa chewa nsakwe seti popoka. Ukankala na famushe seti popoka. Kai ni shtiri naso si popotia. Ulishopo nyamiala weka wazi popotia. Shukari pefi. Zonja uzalema na waine ponchilima inamba.
Shikala kukari pafi.
Ushaina na X wanga yo engine ndi 79 manga.
Shikala kukari pafi.
Nishoma kuma work so dear. Don't care olo unizonji.
Shikala kukari pafi.
Kanonga ebu chiwamila ebu. Ngatindine na
shikala kukari pafi.
Try next door. Wambo kufimba. Guys let's go. I think uli girl vina mama let's go. Zakpoka gelo tie mama let's go. Chimaku baba umati tamba tawa. Matimela sawa cause you know we got the power. Every minute every hour. High like a tower. Back to my roots in nikamba na kakawa. See I'm getting bigger to keep my circle smaller. We live in a time she really she size zola. Jingwa seka seka gelo wako chizomola. Nati singa lama zina yango satomola.
Siba mafela mushe kuona ine chita bueno. Nishibebe chawa babila kulino. Chimba wakaele ya siba ni mchila. Tindine imbo wakaele ya siba ni mchila. Chimkari pefi. Chikala kukari pafi. Uzambo dabwa chewa nsakwe seti popoka. Ukankala na famushe seti popoka. Kai ni shtiri naso si popotia. Ulishopo nyamiala weka wazi popotia. Shukari pefi.
Zonja uzalema na waine ponchilima inamba.
Shikala kukari pafi.
Ushaina na X wanga yo engine ndi 79 manga.
Shikala kukari pafi.
Nishoma kuma work so dear. Don't care olo unizonji.
Shikala kukari pafi.
Kanonga ebu chiwamila ebu. Ngatindine na
shikala kukari pafi.
Zola la venda Polish ati wombe kapasi batipenda. Sonish kansichimu baba ni katenga. Promise nga zanga saza penga. Ni mkame nga ponik. Kari bebe bafuna chati ni kakangiwe. Benango wa family bafuna ni kakangiwe. Beba wishinga bebe swafuna uchita ndiwe. Bro kambos chita bafuna uvikangiwa. Sorry etangati umafuna vika kose. Amore way up wapa ni bombe kakonsi. Think chena weka invest wa invela. Bombe kachos dizo na series ano vendela.
Shukari pef.
Zonda uzalema na waine ponchilima inamba.
Shikala kukari pafi.
Ushaina na X wanga yo engine ndi 79 manga.
Shikala kukari pafi.
Nishoma kuma work so dear. Don't care olo unizonji.
Shikala kukari pafi.
Kanonga ebu chiwamila ebu. Ngatindine na
shikala kukari pafi.
Managers in the building. I'm a Tommy Bakamba. Sex guy now. Mr. Runners official. Shoes made top of LTC. Commander Mpandi Achana. Sipwe wat kela kestena bash fed Achana. Top 10 more in the building. DJ Drex ya see.
Africa.